You know, Trey Andrews, Rababa, I'm on
ZambiMusicBlog.co. This is Fresh Boy Music.
Tony Rizip on the mix. Run that through bar, let him know that you're right.
In a nice Zanga Muri,
one of my yard.
Who you guys in Enani,
one of my yard.
Our shoe, Wanjini,
one of my yard. One of my yard.
In a nice Zanga Muri,
one of my yard.
Who you guys in Enani,
one of my yard.
Our shoe, Wanjini,
one of my yard. One of my yard.
Tokumene Pacific Center, elo nomba na isa mwita. Epo tuambile feno kulanda, muli chimbuye lia shiria kusa. Njele mami, please can you give me your TPIN number? Epo ambile fiena 09, awa kwena tuatua lilila. Njele mami, where do you stay?
I stay in Riverside.
Njele siku maya tuko manje. Na muuza tineo ni kukonda. Na evya
tine ni sem.
Jebele okay. Apa yali la pa.
Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati.
Ni
wana mayati.
Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati.
Ni
wana mayati.
Ngana keba, mami, you know you're so beautiful. Nukusambwe se shaferi playati.
I know, right?
Gana mweba, mami, that dress looks good on you. Nukusambwe se shafiati.
Like, really?
Ha. Ngana mweba, nati mami, you know. Inendefa no kukupa mwandi no leta nensalamu. Nukusambwe vafiati.
Ah? Who does that? Oh my god.
Kali seba mufonyati my boo. Aka kena, paka fena I do. Bantu kena, katunturu. Ne fintu kachita fiose fitunturu. Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati.
Ni
wana mayati.
Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati. Wana mayati.
Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati.
Ni
wana mayati.
Ine na isanga muri,
wana mayati.
Who you guys enani,
wana mayati.
Awa shuwa mwanjini,
wana mayati.
Ni
wana mayati.
Wana mayati. This is Fresh Boy Music.
Wana mayati. Wana mayati.
Fresh Boy Music.
Wana mayati.
Zip on the mix, run that through by, let him know that you're ranting.
ZambiMusicBlog.co.